Fresh Kid Uganda, Badman Records, yo, Steffi Payton, Legozilla, let's go.
Mwesiki wakufuga nyemuka, pate renti kubia nchamuka, miaka jejo tetuchafugika, tuba mupate tetuchalawika, yeah. A Fresh Kid, the Bad Kid, kubabu chosa bula kuba sima nina weed. A Fresh Kid, the Bad Kid, kubabu chocha kala sisula wakamu bed. Fresh kid, the bad kid, kuba kuchoncha kala sisula wakamu bed. Ina di dance tetu gambwako, kuba kulia kunywa kuzina kwefako. A DJ turntable kuba kona nyo, na wamazina wechi watu nyola nyo. So Mr. Dance, mupate wetu wikola. Dance, muziki wetu nyumirwa. Dance, dance, mabango wetu wanika. So Mr. Dance, vibe wetu wanika. A Fresh Kid, the Bad Kid, kuba kuchonsa bula kuba sima nyina weed. A Fresh Kid, the Bad Kid, kuba kuchoncha kala sisula wakamu bed. Tulinga baru kaida, hati sifugi kazi ndi kawaida. Gogo, fewa pata kaida, tetufugi kaya fewa kawaida. Gogo, tulinga baru kaida, tetufugi kaya fewa kawaida. Gogo, fewa pata kaida, hati sifugi kazi ndi kawaida. Mwesiki wakufuga nyemuka, pate renti kubia nchamuka. Miaka jejo tetuchafugika, tuba mupate tetuchalawika. So Mr. Dance, mupate wetu wikola. Dance, muziki wetu nyumirwa. Dance, dance, mabango wetu wanika. So Mr. Dance, vibe wetu wanika. Kuda skogo, tulinga baru kaida, hati sifugi kazi ndi kawaida. Gogo, fewa pata kaida, tetufugi kaya fewa kawaida. Gogo, tulinga baru kaida, tetufugi kaya fewa kawaida. Gogo, fewa pata kaida, pate sifugi kazi ndi kawaida. A Fresh Kid, the Bad Kid, kuba kuchonsa bula kuba sima nyina weed. A Fresh Kid, the Bad Kid, kuba kuchoncha kala sisula wakamu bed. Gogo, tulinga baru kaida, pate sifugi kazi ndi kawaida. Gogo, fewa pata kaida.
Batman Records. UgandanMusic.com.